a farewell party. Yeah. Lexus call him Mr. Party. Tukose kabaga, okukulaga, okusima kwa fe. Olebirungi byokoze ng'olina fe, mukwano gwa fe. Laba tubadde masanyu lingi, otusulide omwoyo. Katukusibule mukwano gwaffe, otuke mirembe gy'ogenda. Welaba mukwano, tuka mirembe. Katusabe n'omutonza kutukumire,
akukume bambi.
Welaba mukwano, tuka mirembe. Katusabe n'omutonza kutukumire. Wadde saawe tuse ey'olugendo, tetwandya kadogende. Emitima gyaffe gyennyika olw'okuba tulekawo. Tubadde mu ssanyu lingi nga tulinawe bulijjo. Katulinde lw'olidda, tulisanyuka. This is a farewell party.
Welaba, tuka mirembe.
Tuka mirembe.
Katusabe n'omutonza kutukumire,
akukume bambi.
Welaba mukwano, tuka mirembe.
Tuka mirembe.
Katusabe n'omutonza kutukumire,
akukume.
Tukose kabaga, okukulaga, okusima kwaffe. Olw'ebirungi by'okoze ng'olina ffe, mukwano gwaffe.
We gotta miss you, dear friend. We gotta miss you, oh yeah.
Katukusibule mukwano gwaffe, otuke mirembe gy'ogenda.
Welaba
mukwano,
tuka mirembe.
Tuka mirembe.
Katusabe n'omutonza kutukumire,
akukume bambi.
Welaba mukwano, tuka mirembe.
Tuka mirembe.
Katusabe n'omutonza kutukumire,
akukume.
Welaba mukwano, tuka mirembe.
Tuka mirembe.
Katusabe.